نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مصحابا عندي نيني زمن الله سبحانه وتعالى انا دليت نازو انا تيبات سيفي او ما وانت ميغ محمد صلى الله عليه وسلم من تنبولا شكما بيتو بيتو تبيك صلى الله عليه وسلم سيرنا مبيزي تنبولا تمي صلى الله عليه وسلم اتا بيتا ندي انتو امين انغا دي بوزيت سيجي كاليدوش ابو انو شي كاليدوش من انتو ميغ صلى الله عليه وسلم ادا لناشو ندي اندي مصحابا رضي الله عنهم جفواتو واتي ووا وتي ندي نيني nyezi zatu ndipo tumi sallallahu alaihi wasallama akutuza unena kuti mwanyenyezi ina iliyose imene tinga isankha kuti yaine iyiyi ndilondolele kumene ndifuna ndilowele ndilondolele kwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi imene iyo nyenyezi imetinga isankha ndi kuti ikatifikisa kumene ife tikufuna ikatifikisa kulikonse kumene ife tikufuna komano ndi chifukwa chanu mune ndikumakhala ndifunso ndina kuti ya bwanji tikuwayitana masahaba radhiyallahu anhum kuti iwowa ndi nyenyezi ifo ndicho ndina kuti mzaka zimenezo mbuyomo kale kalelo kunalibe za makampasizi za maujenizi matichanizi zina ndi zina zimene zikugwiritsidwa ntchito masiku ano teknoloji nthawi imene kudalibe iyayi ndiye anthu akafuna kuyenda akafuna kupita kuna kwake ankaenda usiku ndicho linga choti aitsate nyenyezi ina yake ndipo akamaitsate nyenyezi imene yeti mpaka na akafika kumene iyo wakupita ndiye chifukwa chake tikuwatchaso masahaba awa kuti ndi nyenyezi potengera ndi kuongoledwa kumene ankaongoledwa nthawi imeneyo akamafuna kuenda ulendo wawo ndiye ifeso ifanye kuti tili pa ulendo wokamusakasaka mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam wokasakasaka Allah subhanahu wa taala ndiye kuti chidule kuti tuwapeza uli amenewa tufunika tidusile mwa masahaba radhiyallahu anhum ndiye chifanya kuti tinayambisa programu imene yoti pakana tizikabilana za nkhani zina za masahaba radhiyallahu anhum ndiye lelo tikambila nako za masahaba olemekezeka mtumiki sallallahu alaihi wasallam makamaka pamutu wathu walelo tikambilane za chikondi chimene Uthmani radhiyallahu anhu adali nacho pa mtumiki sallallahu alaihi wasallam mene Uthmani radhiyallahu anhu ankamukondela mtumiki sallallahu alaihi wasallam kuti chikondi chake chidali chiotani munthawi ya Hudaibiya olemekezeka Uthmani radhiyallahu anhu adatumidwa ndi mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuti akakambilane ndi makura ku Makka Mukarrama ndipo Uthman radhiyallahu anhu adanyamunga kupita ku Makka Mukarrama ena mwa masahaba radhiyallahu anhu adamchitila kaduka Uthman radhiyallahu anhu komano kaduka imene akunena apa siya inu ndine imene timachitilana pakati pa inu ndine koma imene yitu inaliyonena kuti ibola ndikanatumidwa ine kuti sawabu zimene zinaniso ndithe kuzipeza ndiye kaduka amene timapangilana tsiku lale bwanja amene handi chimenecho ine ndilibe bola ine ndikhali nacho iyeyu chinchoke bola chibwele kwa ine imene ndiye kaduka imene ndiye nsanje imene tinayo masiku ano ndipo imene ndi completely haram 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 ndipo iyi imene masahaba ena adapangila mtumiki sallallahu alaihi wasallam imene yiyi ndi imene ili yabwino ndiye mwanga metanela unati ena mwa masahaba radhiyallahu anhu adamchitila kaduka Uthman radhiyallahu anhu komano chifukwa chani chifukwa chokwanitsa kuchita tawafu ya nyumba ya Allah subhanahu wa taala mukuona adakwanitsa kupanga nawo tawafu kupanga ibada imene ya tawafu ndiye chifukwa chake anthuwa adakhalangati ampangila nsanje sanje yake yabwino ija yosilila kuti nawonso bwela atakwanisa osati yoti yayi mwayi umenewo uchotsedwe kwa iyeyo bwele kwa ine yani komano mtengo wa Allah subhanahu wa taala adati sindikuganiza kuti angakukwanitse kuchita tawafu popanda ine sallallahu alaihi wasallam akutulutsa mawu kwawo za masahaba radhiyallahu anhum inde uyo akupita ku Makka Mukarrama mbali nayi masahaba ena akumusilila kuti fochopita ku Makka ndoti ukaona ndi nyanja ukaona nyanja adakaona ndi mfuso mwa nge pamene wapita ku Makka akapeza so mwai woti akathe kupanga tawafu kuiona Kaaba ndi kupanga tawafu kuizungulira Kaaba kupanga ibada ije yozungulira Kaaba imene machidwa kuti tawafu komabe mtumi sallallahu alaihi wasallam anena kuti sindikuganiza kuti yeye mpakana akaupeza mwai umene woti mpakana ndikupanga nawo tawafu imeneyo kena akaudepezeka kuti pamene Uthman radhiyallahu anhu adalowa mu mzinda wa Makka Mukarrama Abad ibn Said Adamu tenga ndiku muteteza ndipo adati kwa iye ukweza kuyenda mumasuka kuli konse kumene ungafune paliba amene anga kugwile pano yani. Hazrat Uthman radhiyallahu anhu adachita zokambira na zake ndi Abu Sufyan ndi nduna zina za Makka Mukarrama malu mwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Sonye kuti adakamuyimilira mtumiki sallallahu alaihi wasallam monga mmene president amachitira amatuma nduna zake ndi chimozimozi mtumiki sallallahu alaihi wasallam adamtuma Abu Bakar adamtuma Uthman radhiyallahu anhu ngati nduna yake ndi anayenera akayendetse. Ndi atafika kumene kuja adakambirana ndi Abu Sufyan komanso nduna zina ndi zina za Makka Mukarrama. Ndipo pamene adatsala pang'ono kubwelera Makuraish adamuza okha kuti tsopano ukakhala kuno ku Makka Mukarrama ukhoza kuchita tawafu usanabwelele. Uthman adayankha zingatheke bwanji kwa ine kuchita tawafu popanda Hazrat Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Talifani yanko limene swaba amene Uthman radhiyallahu anhu akupeleka kwa Uthman swa wapasidwa mwayi utakhoza kupanga tawafu koma akuti sangakwanitse fojoti mtumiki sallallahu alaihi wasallam sali pamenepo. Ndiye zikungosonyezeratu chikondi chimene Uthman radhiyallahu anhu adali nacho pa mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Izi ndi zosavuta kuzimvetsetsa yani tazina timatheka kuti tindiwo kunidwa watu mwachazo tindinkazi watu nyumba timakhala naye basi ndiye katika limokhala naye muja tekeze iye uche washoka iwo kapena mwina mwa mmodzi waye washoka wapita ntauni wapita dera linda lake wapita huna kwake kumene uche wachipeza chakudya chabwino wallahi sichimakoma chakudyacho ntimaomakana umati ndijendeka mkazi wanga palibe singakwanise kuti ndijendeka pomenda mkazi wanga ya ndiye kameneko chikondi chimenecho ndi chimene ulemekezeka Uthman radhiyallahu anhu adali nacho. Ndiye apa akulongosa kuti yankho limeneli silidawasangalatse Makuraishi ndipo adaganiza zomutsekela Uthman Makka Mukarrama. Nkhani idawafika asilamu kuti Hazrat Uthman radhiyallahu anhu waphedwa mphekesela idawafika asilamu ko ku Madina amuna wara kuti basiri munthu amene anatumidwa kucha uku waphedwa. Ndiye pankhani imeneyi yomwe idafika kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalumbilira maswahaba onse kuti amenyane ndi donthu lomaliza la magazi awo a Quraysh atamva izi kutu lidawa gonjetsa ndipo nthawi yomweyo adamumasula Uthman radhiyallahu anhu kusenza kuti ana agwidwa ndi mantha tsono sinankha anthuwa utenga wafika mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafika soma sahaba radhiyallahu anhum ndi asilamu ena ndiye mtumiki sallallahu alaihi wasallama akukonza anu asilikali ankhondo kuti awatumize ku Makka Mukarrama akamuwombole olemekezeka Uthman radhiyallahu anhu ndiye akufojera akonzeka ukuso Makuraish amva zoti ukutu ndi asilamu akonzeka akubwera ifo cha munthu amene mwamanga ifo cha munthu amene mwambwezayi mwanena kuti akhale nanu ya asatulike mumzindawo ndi kenaka hata iva nkhanije iwo achatu pamene paja anaganiza zoti basi adachita mantha adagwidwa ndi mantha adamba kunjenjemera ndipo mmalo mwake adamumasula Uthman radhiyallahu anhu ndikubwelera ku Madina Munawwara.